coplayjams.com.
I am prolific.
Give it up. Chimu Dapa
Avanzas.
Agako.
Hello, my boo-boo-bay. Fuka te kumti mafanshi. Palonina vena singo iche di Simon one back in a potfa. They are preparing me up. Put on your makeup. Pantu na na popoka. Ubebeleli mama kuchana. Kashata kapondo na kapopoka. Hey, panama letu seka bete. Ha, na wala wala tina tita palo kotu kafika kabete. Wote wa mulomo. Ubebebebe koma miyama na baba mulomo. Lelo ni lelo, oh. Chimo paka chili lelo. Nemwino wakunji pikilo mkoyo, oh. Ifisa shine ntoyo. Wani makolo pavonse nge chikolopo. Shubi maimulo mometi. Ubebe wa mdarati. Kale kalume ndo kateme no kujuma foni. Pakatika mushigu. Kali lava na kwelelo. Wala fika bali mushila. Ubebe swema kucha ume. Fwe mpalume la kupana mino kufika. Fema kucha ume tulaisa. Febe neva nondo. Muka shina katondo. Mwebe neva mpoto. Teke ni kwefya kuteka teka. Febe neva nondo. Muka shina katondo. Mwebe neva mpoto. Teke ni kwefya kuteka teka. Febe neva nondo. Muka shina katondo.
What done to me? Cause I want everybody to see that you and I were meant to be. Keep on calling my name. Let everybody know. Tell them that we can never fall apart. I'm here to stay. Going anywhere. Nakusha mami tuka papa na fe. Konse kokaya. Nanevo konkaya tu sisha. Emama lupano beba kumule filama. Makutikio ni mbomu chilimba. Uli mbomu letina. Walipano pa kufyele mbeka. Imbeka. Mumbeka yenu nido mule mekeramo. Lekeni mishimikile fiamu mwana wenu yu.
Nachisotwe mwatu fyalila.
Neleka lumendwa kasulilwe.
Ose mama kuchana kashi.
Hatsa lile poku ntola. Nokukana walumendwa mandalama.
Na vutenda la malelo na sumina. Ubebe ati tulaisa.
Ubebe.
Swema kucha ume. Fwe mpalume na kupala mina kufika.
Ubebe.
Landala mapongoshi.
Ubebe.
Mema kucha ume tulaisa.
Ubebe.
Febe neva nondo.
Agakom.
Muka shina katondo.
Keep it up.
Mwebe neva mpoto. Teke ni kwefya kuteka teka.
Chimuda pa. Baby, wewe basebele kuna pone nite. Kalumi mpalume ndi mushi la yote jive. Ulingombe tetin kuna leti apa no regret. Lisha moku palusha webo, are you ready there? Thinking of kiss ya pabwinga njele silly me. Shpelebe shasha ndi pabwinga wani killing it. Prolela kula shupa koli muma baby boo. Delungo jebele kuba nuko wa marrying you. Teva java umabafu chef ya kulanda ifi. Nalande zina ple fwaika fetu tampe baby. Wisa kama napa fionji kala nalipwata love. Ake anga kusunga na lisa above. Akubulo kwishive wenga nali echipu. Akubulo kwishive wenga nali ungrateful. Amalumbo kuliba shi Yesu he chose you. To be the mother of my children I'm grateful. Panono bana mayo nechu mfuila ba. Koka mafunde no mutishe chonshila. Pato nalifika paluba full wandi. Perfectly made for me uli wandi. Insasa pamezo pobe nini kendo. I'll fight for you nshakawe pokembo. Vision clear and I'm on no no na microscope. Nasuka na kwa taskopo.
Fema kucha ume. Fema palume na tupala mina kufika.
Nagako.
Nagala wakongoshi. Fema kucha ume tulaisa.
Landana vina.
Fema neva nondo.
Fema neva nondo.
Muka shina katondo.
Akatondo.
Fema neva mpoto. Teke ni kwefya kuteka teka. Fema neva nondo. Muka shina katondo.
Fema mpoto.
Mwebe neva mpoto. Teke ni kwefya kuteka teka. Mwebe neva nondo. Muka shina katondo.
Akatondo.
Mwebe neva mpoto.
Mwebe.
Teke ni kwefya kuteka teka.
Prolific.
Inondo kwa
My name is Chile Wanu.
CoplayJams.com.
Mr. Singo Imisaitia. One Mark Potek. Mr. Potfo. AC Simon. Trigger Mazali. Sadel. Mwana Choda. Mwana Lisa. Chim's Boy. Simumba na zamani Zim Davis. 44G Music.